ilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe li-fresh namhlanje. Ngikubingelele kwaze kwayintokozo, angiphinde futhi ngikwamukele engosini yethu e-fresh. Ngingusibonelo PT wakangema ongumlomo kaBenet Diamond we-Christian Networks. Ukuba ngomuhle owenza okuhle kungaba into enzima esikhathini lakhona wonke umuntu eyiphethe kabi, futhi kungakanani lokho kwenza ngokwemvama. Ukuphikisana neningi kunzima, ebese uba nombuzo othi is it worth it, ngakube kumjuluko nenani na, umele kwakhona yini ukukhathazeka ngakho na. Akukhumbule emumva lakhona oke wayithola uphambana nezehlayo unawathatha isikebhe senyukayo eyintweni ongaba ukuthi is a social media, incindezi yontanga, peer pressure, ungqubuzana lomndeni. Kulezo zimo wena uzama ukuba ngomuhle nokwenza okuhle, wakuthola kunja. Ugcina sewufika ekucabangeni okuthile ukuthi kungani kwakhona ngiyikhathaza, zoyiyeka phansi lento nami kade ngihambe neyihambayo. Ngoba ukuba ngohlukile kumsebenzi onzima. Nebala igama ubungcwele lichaza lokho ukwahlukaniswa, ukuyidela nokuyinikela ukuba ngothokozisa kuNkulunkulu. Kukuba ngohlukile ekwenzeni komhlaba wonke ngothando lwethu neyinkambiso zethu ngenqubo yethu ngoba singabake. Kodwa uma kunzima kangaka ukukwenza, kungani lokhu uyikhathaza ngakho na? Eyoqala ekaPetro 1 verse 14 kuya ku-16. Njengabantwana abalalelayo, lingalingisi inkanuko zakuqala engazini kwenu, kodwa njengowanibezayo engcwele. Manibe ngcwele nani ekuhambeni konke, ngokuba kulotshiwe ukuthi manibe ngcwele ngokuba mina ngingcwele. Kungani simele ukukhathazeka? Ngokuba uma umazi uNkulunkulu wazi kangcono, uma umthanda ubiziwe ukumlalela, ukuba ngohlukile, ukuba ngohlukaniselwe, ngoba ungalenzi iphutha wakhetha. Futhi uma ngaphelele lokho, nanku umongo ovela kuNkulunkulu oza kuwe ngqo, manibe ngcwele ngokuba mina ngingcwele. Ukuba ngohlukile kuhlale kunzima, kodwa yilapho kanye ibusiso likaNkulunkulu zilele khona. Ukuyithola devotion e-fresh siku zonke, sithumele iWhatsApp kwinombolo yethu ethi 0677060077. Lengosi ungayithola futhi nge-podcast ngokungena ku-Spotify, Facebook page yethu, kuzo zonke lezi nkundla igama olibhalayo linye nje lithi izwi elifresh.